aragiyo nalka ibaha in ku nooleen ku nagaada
downa wariyo lamuxiyo kanaqiyo hooy naxjiyo
amuk aragiyo nalka ibaha in ku nooleen ku nagaada
downa wariyo lamuxiyo kanaqiyo hooy naxjiyo
nabtigaygiyo qalbi ku nugul ku nool karin ku naad shee una noora sunni taqiyo bahaygu kama nafiya
nabtigaygiyo hoy qalbi ku nool ku nool karin ku naad shee una mahamad sunni taqiyo bahaygu kama nafiya
nabtigaygiyo qalbi ku nool ku nool karin ku naad shee najma noora sunni taqiyo bahaygu kama nafiya haygiyo ifka noloshay yaa u dugliyo nafaqiya
nasab daladun naftasiyo sida nayrus naftimo
anuda haygiyo ifka noloshay yaa u dugliyo nafaqiya
nasab daladun naftasiyo sida nayrus naftimo
nabtigaygiyo qalbi ku nool ku nool karin ku naad shee najma noora sunni taqiyo bahaygu kama nafiya
nabtigaygiyo hoy qalbi ku nool ku nool karin ku naad shee una noora sunni taqiyo bahaygu kama nafiya
nabtigaygiyo qalbi ku nool ku nool karin ku naad shee najma noora sunni taqiyo bahaygu kama nafiya
محمد سنة تاقيو نفحيقو كما نحيان